lunes.
Un buen cabe. Ay. Ay. Akeningnike ithuba ngikhulume ngobab unyoni kayiphuma igamale insizwa wayengithanda ayisuka ngiyamkhumbula noma ubaba wayemhlaba sikazi salala singadlila ungena ndlini waye uphala baqinisile bathi kuyofinsizwa kuyosala ibhongo phansi emachoseni kuyofinsizwa kuyosala intongo sifike sidle ibhapa ungena ndlini kuyosala ikhokho fike hamba phansi samalegi kulamula ihlobo baba ngiyamkhumbula wayevuka ngamafofo liyaphuma liyashona ubaba esuthiswa yidyoko athi esethindile ubaba ehamba ngamadolo athi unyoko ngamlobola mina ngamkhiphela inkomo ubaba wayengakhohlwa ukuthi mfana wami ngiyakuthanda ephuma emthonjweni wenjabulo wathi nguye ehle ngiyakuzala ndonse ngebhayisikili bese sigqoka ngokufana ubaba wayephila nje mina kaze wangilala
ubaba wami elwayeshayisa amalenda wayeshaya impela kusekuseni ubaba Ubusthanda noma inhliziyo yami yonibikhatha kodwa uthando lakho lona belinamandla mandla amandla wakho ubunga wafesikithi uthando lakho ilona belugcwele kithi mangithi phela ubusihlukumeza ngabe ngihamba mangapha ngobuso bakho baba ngabe ngisenge imithi aba timpe bamile impundo emini baba mangalawa impela bamile impundo emini
Malunda.